inkosana mahaka na kwiveki epheleleyo besinokolana nkosijongilanga besikhangeleke kwacakuntoba uocupite ofumanekanga kodwa ke sithi masike sinike elithuba namhlanje ngomhla wesihlanu amafaku athi ayibambe indibano ngokufumana kwethu ke ngomntwana enkosi ujongilanga sicawa abambe indibano nendibano eyathi yaba kanti yonyula umama undlunkulu unobandla njengekumkani ebambileyo ungakusirhobisela into yoba uyazana nezinto ezinjalo okanye neengxelo ezinjalo
mandiqale kanje mhlekazi wam andinguye uPrince Mahaqa
okay
nguPrince Dumelani sicawu lo uthetha naye
enkosi kakhulu Prince
andazi ke nombuzo ndingaba sawuphendula na
ungawuphendula Prince
hayi mhlekazi wam andazani naloo ndibano mna mandiqhubeleke njengelithi i-royal family ayazani nalaa ndibano
right kuyevakala ke mhlekazi kodwa ke ungomnye wabantu ebebekhona bekhankanywa ngunkosi ujongilanga ndiyakhumbula ke mna mntu belandela kakhulu elinqaku linento yokwenza nenantsika linento yokwenza nakomkhulu phaa ngaphakathi bendibambile umcimbi ndiyakhumbula kwiintsuku zokuqala apho unkosana mahaqana wayesithi kuye konyulwa wena Prince Dumelani njengebambela lobukhosi okanye lobukumkani lo gama kusaziliwe kodwa ke mhlawumbi wathi xa ithethe wathi zizinto ezo enizithethe ngamafaku unanimously into ethetha ukuthi ke ndithathe igama elinye nathi siyavumelana kodwa ngoku xa sifumana ezi zinto zingaka kunkosi ujongilanga sicako sibe nokubhideka sarhalela ukwazi into yoba eyona nto inokusuka komkhulu yeyiphi nakanye kanye mhlawumbi ngakusithele nje tsuphe ngoba kanye kanye eyona iqhubekayo yeyiphi ngowuphi yena mntu uthetha imicimbi yakomkhulu ingowuphi owenza nezinto zesiko zakomkhulu
izinto zakomkhulu zenziwa i-royal family mntwana enkosi umntwana enkosi ujongilanga wayekhona kuloo meeting enyanisweni
yes
njengoba kwakuvunyelwana ngumntu wonke nguye owakhe wangahamba nalo mbono wanezinto azicacisayo ke amlungisa kamanyawuza wade ke wathi hayi ke uyarhoxa
ndiyathetha
into yoba ke ngoku finally siyavumelana including naye
okay kuba yes kuba ndibuza nje Prince kungenxa yento yoba xa besilapha naye kwiveke phelileyo sincokola ebenokukroka kukuthi ewe uyavumani ngamafaku kwaye nisuka kumnombo omnye kodwa wayibeka into ethi aniyiyondlu efanuba mayibe kanti ixoxa izinto zakomkhulu ndiyarhala ke mhlawumbi kusithele tsuphe mhlawumbi nangembali yezindlu zikafaku okanye zikamarhelane okanye zikamqikela kuba yena wayigxininise kakhulu kwinto yoba izindlu zikamarhelane zeziphi ezinto yoba mazibe kanti zifumaneka zisenza izinto zakomkhulu xa usithele tsuphe nje mhlawumbi ngembali
hayi mhlekazi wam asizuphinda mva ngela xesha besiphethe umcimbi kakumkani uzanozuko izindlu zonke bezikhona ibikhona indlu kamqikela indlu kamqikela ke intluda le ndlu kasicawu intluda indlu kacetywayo
Prince ukhona
ikhona
yes ungaqhubeka Prince
now sibe nee-meeting zezininzi leli xesha ke nobesengaphesheya esiopposa kulo mcimbi obunozana ozuko sasingazukwazi ukuma ke ngomntu omnye singaqhubeleki yileyo royal family ke le yathi yonyula yathatha i-resolution yoba i-determination yentlapho commission ikhombe right xa ikhomba endlini kamandlonke ikhomba uzanozuko sathatha loo resolution ke mntana enkosi sayithumela kurhulumente ukusaqhubeleka ke sangena ii-meetings ezininzi sizame into yoba uzanozuko made afumane ii-benefits zakhe zithi izinto zakhe zilunge i-meeting esayihlala yokugqibela ukuze abe kuyafumana iinto zakhe zokusebenza yayise-holiday in sihleli no-MEC uxhasa lonke elo xesha akekho ke ngoku yena besingazukwazi ke into yoba ke ngoku sithi ngoku njengoba ngisithi ayikho andiyazi la meeting sesingazukwazi ukubona sekukhona iRoyal Family evelayo iyenye kuba sekuvube kumkani uZanos. Abantu bekhaya ayithi kunyanzelekile basolo bebona ngasonye kodwa xa sekwenzekile ke wabona into yoba hayi aba bantu banyanisile uze ebantwini bakokuyini uthi manyaus bendikade ndingawuqondi lo mcini niyandazi nokwalapha ekhaya ndivuleleni umnyango ndingene sisebenzeni sonke iba njalo uthi ke na xa bendimmamele esoloko ethetha uthi badibana noZanos reflective for confess akuqhutywa ngolo hlobo kaloku xa ubukade ungaphesheya uqhuba uthukiselo senza ndinawo amaphepha apha ethukisela awuthenga xa sowubona uba uhamba wedwa ecaleni uxa ufuna ukubuya uvele ubamba umntu abe mnye uza kule femeli yakho kwena uhlale naye nixoxe ngeke sithi ke hayi ubukade uthukisela sayibuza njalo siza sokuyala singaphinde yenze loo nto ngoba siyakwazi sitsho sihlale nawe zilungisa imicini
ibango kakade yinto ekhoyo komkhulu kunjalo nje iqhelekile yayithusi ngakumbi kubantwana begazi kodwa ke mhlawumbi ingaba zange yena njengosisho sithi kwakumele into yoba abe kanti akayanga kukumkani yedwa uye wakwizi komkhulu lonke ingaba khange kahlale nani phantsi kuba ndibuze lo mbuzo nje yena uthi emva kwebango wathi usovunyelwana ngento yonke nabuyisana nahlala ingaba uyaphikisana ngoku neengxelo ezinjalo
hayi zange ke sihlale imeeting abafika kuyo silandelela lo mcimbi bavele banemisindo yaphuma phakathi azange iphinde ibekho imeeting apho sake sahlala naye sisi athi ndilapha manyawuza enyanisweni ngekade ndingayiqondi le nto ndiyiqondile ngoku ningabantu bekhaya ndiyanazi ndamkeleni bantwana benkosi ndingena ekhaya nam ndenza umsebenzi walapha ekhaya zange kibekho lo meeting enjalo
Alright ke vakala mhlekazi wami kodwa ke ndiyafuna manje sike siphicothe lo mcimbi kuba nangobe siphaya komkhulu bengakhanga abe kanti benihlala indibano sizibone phaya enkundleni kodwa nini iphume inkosi engunkosi uJongilanga ahambe mhlawumbi enishiya phakathi okanye kusaqhutshwe lo mcimbi wakomkhulu mhlawumbi ukuhamba kwakhe kunento okwenza nye benento anixelela yona athi hayi isizathu sibangela uba sihambe ndihambe ndinishiye phakathi ngu-A nobinosi okanye zikhona izizathu mhlawumbi beyeza nazo
waqala ungahlali nathi ukusukela emva kwala meeting yokuqala kwathathwa i-resolution ethi mandibe ngu-acting key wamatha utha ngoko emva koko akaphinde asondele kuthi saqonda ke asizude sikwazi umtsala umuntu omdala okwesibini uyasazi ziyi-Royal Family endala neyayithathe inxaxha bona kumcimbi wakhe ukuze abuyangena kobuchief ngoba okokuqala nje utata omdala wakhe wayengafuni uba makungenelwe efuna ukungena usister wakhe i-firstborn yakokwabo wawuphethwe sithi ke lo mcimbi ayonto nje uyasazi khasi mazi buya phazamiseke endawoni ukuze abe namaxesha okufuna ungasirecognize sasisuka apha siye entabankulu kokwabo sihlala imeeting ubambe into inkosi ekuthiwa nguzoko phaa eyayibanjiswe ngutata wakhe sayoyicela umntwana mdala sicela ke mntwana enkosi noko umboleke isitulo esi ubusigciniswe ngutata wakhe wavuma unkosi uzoko wayibhalile into awuresign awuthe seyibhalile utata omdala wakhe wamfowunela that is u-late justice Mpondobini Sigcawu wathi uphuma kanjani na engaxelelwanga nguye sithathe igathu xa kucaba le nto ixingile le sayebhisho kuba engafuni ukumsayinela sayebhisho indim noprince Marhaqa noprince Mandla Sigcawu senzelwe i-appointment ngubhuti Mlungisi Ndamase owayeyi-political advisor kanosimo obhala indlela owayeyi-premier ngelo xesha sawucoca umcimbi wakhe sawubeka wawuvuna osimo wawusayina waba uyile chief ayiyo namhlanje
ndiyakuva kodwa ke ndirhayela mhlawumbe kuba ke naye wayenendlela owathi waba ubeka ngayo umnombo wamafaku owawunikhuphela ngaphandle ngohlobo wayithetha ngalo yena kodwa ke ndiyafuna undinike nawe umnombo wamafaku endiqinisekileyo into yoba ngokuyakho icala wena uzawunifaka phakathi nibe ngabendlu yamafaku emibamayibe kanti ixoxa izinto zakumkhulu
uyabona ke mntwana enkosi njengoba ndithetha nawe ndimdala ndingekho mncinci ndidala kakhulu phaa kuye yonke le nto amane ithetha kwimedia singumzi wobukhosi nokhokela isizwe uye asothusa izinto azithetha aya ngoba akekho nomnye umntu oke afuni ukuyowuveza kakuba umzwa kokwabo esithubeni ngoba kaloku yonke laa nto beyithetha ethetha nangendlu kacetywa iphelileyo ndiyivile ethetha nangokuzalwa kwaPrince Makhanqana ndiyivile ndingakwenza ke umzekelo uzikoma izinto azithethayo uyazikhontradikta kwayena
yes
indlu apha emampondweni kukho into ekuthiwa ingena custom elisiko lamampondo elaziwayo iyenziwa ke nakwajuda because ikhona lapha kudithonotom 25 indlu ayipheli apha indlu iyavuswa ngengena custom indlu kacetywa zange iphele yavuswa ngengena custom kwazala umdabuka ndibuye ndize kule nto ebesithi uPrince Makhanqana kamazi ubuzalwa ngubani kwesasithembu salaa ndlu katoli uPrince Makhanqana ungangenyathi zange abe nakwasithembu yiyona nto sesingayiunderstand uba waye siya kwimidiya engaqinisekanga ngebali lakhe ungangenyathi zange abe naso isithembu siyayazi indlela azelwe ngayo uPrince Makhanqana siyawazi amasiko awenzelweyo phaa ezifungutyeni wathathwa njengomntwana walapha ekhaya wamkelwa wenzelwa amasiko esiwenzayo apha ekhaya kwasigaba nale beyithetha ke sithi nama kandazi uba ndizalwa ngubani kweza sithembu sikanelson ndiyivile nolunye usuku ndisithi ndizalwa ngunkosi unelson ndizalwa yibrother kankosi unelson uvulindlela emfazi nomdala kavulindlela uvulindlela nabafazi abathathu kwindlu yasekhimbili indlu yasekhimbili ke yindlu kakumkani usigcawu emfazini wakhe ekuthiwa mantusi kuloo mfazi zange azale abantwana bangamakhwenkwe wazala amantombazana amathathu enye ndela kwaponi emthimde enye yazange laa mabini zange ende besibini yasweleka ivizithele omnye umzwa kwasigcawu olapha elifikisi kwanyuswa yasweleka ingcwatyelwa khona ngoba kudala umntu wayengcwatyelwa kuloo ndawo aswelekele kuyo ilast bon kuloo mantombazana yayititha kwakanani kuthiwa ngomakhulu Jane wayititha kwakanani upentele ke setitha emanqusu apho ke angene khona ke ngoku uMakhelane ezihlangwini zikasigcawu wazeka umfazi intombi yasemangcwangulini wayifaka ekhimbini ezikadi lendlu enkulu yazala ke abafana abathathu uManeli uNelson intombazana ekuthiwa ngubhubhukwana nelast bone nguvulindlela kodwa ke mntana enkosi andirhaleli kwinto yoba ndisebenze njengomntwana othi akuba nomsindo xa ingalunganga ke beyifuni ahambe ethetha iindaba zako kwabapha esithubeni isidima salo mzi thina abantu badala sirhala usigcina sihloniphekile njengbisizwe sizazi ezi zinto akho nithi uba simane sizicula ke sizicula right sasizicula kwintlapho ekomishini akusoloko sicule ezi zinto right sure siyazazwa zime kanjani ezi yiyo ke zizo nezizathatha iresolution wangena uzanoz engekho yena akanayo nesignature phaya enkosi umntwana enkosi
ndiyakuva ndikuva kakhulu kangokuba ndiyavuya xa usithi ubuzivile izinto ebezithetha zinintsi ke nezityholo ebezibhekiswa ngakuni nendiye andathanda kancakasana ke xa ningekho because bendirhaleni into yoba noko izinto ezikumila kunje azibhekise kuni ingezonjongo zokuba ke phofu emafaku makabe ahlukana kubini kodwa injonge phambili kukuba macacini umampondo onke into yoba kanye kanye yeyiphi ni into eyenzekayo xa kubhekisa kulo mcimbi wntonakwenza nakom kodwa ke ndiyafuna mhlawumbi usirhobisele njengento ethi ingaba ukubanjwa okukhosi ngoku kume njani ngubantu obambileyo komkhulu njengekumkani
umntu obambileyo apha ngokwesigqibo se-royal family uluthetha naye
okay
udingelani sicala i-royal family inye ke apha azizange sibe mbini and akuthi xa kukhona umntu obhubhile kuwe xa kuqala i-royal family phantsi uqhuba le royal family khona le ikwii-records zikarhulumente
right
ubuvula kwifayile kazanozuko ebhisho uyawabona amagama uchairperson we-royal family uyalibona igama lika sekela chairperson eRural Farming njalo njalo akukho into bizoqalwa kuphansi bekuzoqhubha iRural Farming likhona yiyo lento nomcimbi wakhe sasiwumele ngenyawo enezitress engakwazi ukungena ebukhosini ngenqaba siyazazi by virtue yoba sizalwa apha zii-members eRural Farming naye ke zangathi ke ngelo xesha hayi yekanuwumele umcimbi wam ngoba ndinazi wasazi uba singaba kokwabo kuba wayi-frustrated there but ngoku ukho ne-agenda nayo ukukuprovela mhlekazi une-agenda nangexesha besiphethe lo mcimbi kazanozuku wayithukisele emtyakathi uzanozuku emaphepheni ezo nto zikhona kwii-files zethu apha zigcinile nangexesha bekubhubha uJustice Mpondo Minister the then paramount chief seyasecaukeni wathatha isigqibo ngaba sithathayo soba bakubamba umgaga abeyi-regent soba makubambe umkakhe abe yi-regent makubambe umkakhe abe yi-regent unkosikazi kampondobini yayikwanguye owayisenza ingqoo elwa nale nto ndithe ndinayo nelete weyibhalile apha ebhalele upremier ezama into yoba mayingamkelwa laa nto nangoku ke uba kuthethwa ngetshomi ikwanguye obangela ingqoo iquestion ke msasazi ithi ingaba nguye na yedwa napha kwasigcala usolo engonelisile if nguye waye esolo engonelisekile yena ngoba kaloku xa niyi-Royal Family 10 isebenza ngesigqibo noba bendifuna kanjani mna kodwa ibe majority kule-Royal Family yandibetha unyanzelekile ndihambe ndibophelele ke sisigqibo se-Royal Family andinode ndibe ndiphuma ke ndisiya kwimidiya ndisenza yonke le ngqobo isenza into yoba sibe nee-questions apha ezimuntwini
ningathi uyasifuna esi sikhundla soba ngukumkani unkosi uJongilanga ningathi unkosi uJongilanga xa ninijonga ngolu hlobo enithetha ngalo uyasifuna esi sikhundla soba ukumkani
uyasifuna ngoba kwezaa celebrations abanezenza elwandle olubomvu kulaa nqela yakhe isikhumbuzo sikatata wakhe ubukuzibona ezaa programs uba nguKing Jongilanga uke waqhuba wangukhing jongilanga uzanozungu osele ikumkani ehleli esitulweni waba ngukhing jongilanga pha amangazeka amampoa asibuze imibuzo singakwazi uyiphendula ngoba eso sigqibo sokwenza ngolo hlobo kangasahlale nathi kuso simiyeke ke ngoba sizumenza nto eso sigqibo futhi asizutshintsha nto uzanozuko wahlala wayikumkani yena wabezibiza apha ecaleni kodwa final uzothi ke ngoku baye badibana eflexstaff waconfessa nalapho ke lisuke singaliqhelanga xa beningefananga ningabantwana bomzi ubona into yobanyana uhambanga kakuhle uyabuya uze kumaweni uthi maweni mawethu ndiyayibona impazamo yakho ndithi ndixoleleni maweni ndingowenu ndizalwa apha nathi ngoba siyakwazi sitsho sikwamkele siqhubeleke nobomi sibeke phambili
kwakulo mcimbi uthetha ngawo woselwandle olubomvu owenza unyaka nonyaka nangoku uzawenza ingaba niye nimenye okanye nibe yinxalenye yawo njengabantu bekhaya if mhlawumbi ke ngonyani ngomafaku nikhe nibe yinxalenye nani ikwazi ukufaka isandla ekulungiseleleni nake nasekubeni niqinisekise ukuqhubekela kwawo phambili
akasimemi mntwana enkosi
right
sizubukele nje kodwa sibe nento ethi noko asizukhathazeka xa umntwana enkosi erhalela into yoba makonwabe nabantu onwaba nabo lilungelo lakhe elo
right kuyevakala kodwa ndiyafuna mhlawumbi phambi ngoba sijonge into yoba kungenziwa ntoni kuba nakwiveke phelileyo xa besincokola naye thina besiye sarhalela ukwazi nakuyo into yoba kanye kanye amafaku ii-chances zoba ahlale phantsi onke including yena nani nonke niyitsalele canelilinye zingakanani na kodwa kuye kwabonakala ngathi zimfiliba kakhulu xa ndithiujonga mna kodwa ke mhlawumbi ndisawuza khonapho kwelo cala bendirhalela mntwana enkosi sikhangele kwakho into yoba kukhulu umcimbi wamampondo asenyandini angaba kuwo ithini kanye kanye into aphantsi kwamampondo secawukini aphantsi kwamampondo onke okanye azimele kubukhosi bawo ecaleni
amampondo asenyandeni andazi noba ndakulibazisa namntwana enkosi ngoba
asincamanga mntwana enkosi sithechu
sizawumane siyolendisa pha kwentlapho commission
yes akhongxwani
siyotatha pha kuyo okokuqala intlapho commission ayizange ivele isekwe njengothabo mbeki wayeyipresident ngelo xesha kwasuka iparamount chiefs ezazibona ukungatshithwa ngokufanayo phakathi kwazo nokumkani wamazulu uzwelithini zayo approacha isebe uminister wakho owayengumfumadi ngelo xesha zithi nowasezibizwe epretoria kuthi iflight izophuma ngexesha elithile bangene bahlale ku-announce uba izokudile iflight kusalindwe uking goodwill zwelithini futhi yena xa selefika akapaka imoto yakhe papake khona imoto zipaka khona imoto zabantu bonke abazawufly eyakhe yasondela apha ifike ihame ngokojula imithwalo wakhe azawungena umfumadi kuthe akuyiva le nto wabiza uThabo Mbeki upresident wayekhona ngelo xesha waphinde kwafakwa esi sikhalazo wacaca into yoba noko le nto iyayibona uThabo Mbeki indlela engalungiswa ngayo ukuba kusekwa intlapho commission ngoba naye unombuzo into yoba isiqu esinye esi kwenzeka kanjani into asibe neentloko ezimbini yenzeka kanjani into yoba amampondo abe neekumkani ezimbini that is ubekho asenyandeni ubekho nasexawukeni yenzeka kanjani into abathembu babe neenkumkani ezimbini ubekhona abakwadala indyebo nabaserhoda yenzeka kanjani into amaxhosa abe neentloko ezimbini kubekho la asenqadi nala asemnqeso kwacaba nyhani ukuyabona kukhona undonakele apha and ke ngoku xa bebeka ezikhalazo zabo besiya nantyo yebhajethi kakumkani uzwelithini ayizukwazi ukwenzeka no because banintsi ibingenzekanga beyi-ten cape kuphela ke loo nto yoba ezziqu zibe zibini zibe neentloko ezimbini kwacaba into ekufuneka ilungisiwe leyo one iround yentlapho commission uba mayitshekisha uba ubukumkani bamampondo bukhona na uba bukhona buphi kwacaba ubukumkani bamampondo bukhona apho bukhona buphi buseqawukeni okanye mzindlovu
right
uround one ke lowo wegqiti kwezwa kuround two ngubani ke ofanele into yoba makabe uyahlala kwesi situlo sobukumkani ngokwezindlu zamampondo yahamba loo process uphikisana uzanozuko nodon late justice for the minister yahamba 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 yawufika ebe ndimayibiphele yaphuma i-determination isithi nguzanozuko tyela ovuyo sicawa wapronounswa ngo-2010 yathetha into yoba ke kwathiwa uzanozuko yikumkani yamampondo jikelele nakwezinye iindawo yaphuma i-determination isitsho into yoba abathi ubukumkani babathembu jikelele busebumbani nobukumkani bamaxhosa jikelele usenqathu njengbi nguzanozuko kwacaca into yoba ke kodwa sekunjalo kufuneka ke kwizindlu ezidibane ziyingqine le nto ithethwa yintlapho commission uba ingabe i-findings entlapho commission zizizo na iphume endlini erayithi nyhani nale nto yoba nguzanozuko sangqinelana mntwana enkosi yayikhona nendlu kandamasi ikhona indlu kamqikela ikhona indlu kandabankuwo ikhona indlu kabhekameva esikelweni embizana senza loo resolution akekho yena ngoba ixesha elide ungumamba yedwa njengoba nimqaphela nikeva mntu apha kwasigcawuka khwazi apha kwimidiya nguye yedwa and ezi zindlu isno that amakomkhulu elalwandla olubomvu kuphela ifuni ke into yoba amampondo nawo aqaphele xa emmamele ube enyanisweni lo mntu ingxaki yakhe yintoni angakwazi ukuhlala phantsi nabantu bakokwabo bathethe izinto zakokwabo kutheni to soloko ekhwaza sekwaza acalule nabantu ba loo andimazi loo ndiyamazi kanti ke thina ngenxa yokudala asizifuni ukungena kwezo ndakwenza umzekelo bayenqadi xa bexhuthana ngesikhundla sikakumkani uzwelonke kukhona mhlazana baxhuthisana baxhuthisa baninzi bafuni
Yes.
Bafika la kwistage esithi hayi ungcono kokwenza iDNA. Wathi uNkosi uMaphasa lobe kwabamba pha ibiyona Nkosi igise indala pha emaXhoseni. Yababiza athi bantwana bam ngiyanicela lo mcimbi weDNA ulahleni ngefestini ngoba iyophuma apho beningalindanga khona. Yitsho loo nto ngamava am wema apho umntu omdala. Uyabona ke xa senibadala emzini noba ndimdala kakhulu phaa kuye nooPrince Makhankana bebadala kakhulu le kuye. NoPrince seyizocetywa bebadala le kuye ungumntwana ekufanele uba azole ukwenzela into yoba sakulala azazi izinto zalo mzi ngendlela erayithi angafuni ukuzenza ngohlobo olungaqhelekanga. Now ke mandize kulaa mbuzo kaNdamase ke uNdamase kwaca ukuba uyi-deemed king igumkana abe-18 ke zitathu qha kuzana ozuko nguzwelonke uzwelibanzi
right
andibantwana Nkosi
bambili
uNdamase Ndamase yi-deemed king wayitshalenje uNdamase Ndamase lento efanding zentlapho commission esithi ucele uba ii-funds zentlapho commission zisetwe aside waluza laa nto ube yithetha phaa emngcwabeni esithi barana parallel nozana ozulu ube misleader nje amampona ngoba inyaniso sine-documentation apha apho ebeaphila khona waluza ehleli kulaa ndawo kuyo nje uyi-deemed king uzana ozuku ube ikumkani emampondo jikelele and ubukumkani bamampondo bukho yinye ndabo la
lo mbuzo uyabuzwa ya ungaqhuba Nkosi
zeba ke mntwana Nkosi nalanto ibeyenza phaya egqithisa la mnweba kwesenza isiko esingalaziyo umnweba ngoweroyal family isitulo seseroyal family ubukumkani apho bukhona busemzindlovu
right
sendimdala mntwana Nkosi ndiza kuyeka ngo ubukumkani obukhona busemzindlovu la mnweba uphathwa ngumntu ongumama wawuthengwa yi-royal family nekhampani esacela kuyo yasi-assist apho sasishota khona akekho uNdamase Ndamase uzokwenza i-confusion apha kube ne-stress ne-frustration yoba emisleada abantu esithi uyikumkani eyi-deemed king
right
ndanekozi yokugqibeli
kuyevakala kulo mntu uthetha ngawo umnweba kanye ke ngoku njengokuba uvile uNkosi Jongilanga wayesithi umnweba ukumama unobandla ukundlunkulu ngoba uNkosi Ndamase kumkani Ndamase wayewunika umama unobandla umnweba ewunikwe ngubani negunya lokwenza oko xa wayengawufumananga igunya lokwenza oko kumafaku
lo mbuzo wakho mntwana Nkosi mavele uphenduleke lula ngolu hlobo aya kwakhona i-court order eyayisithi laa mngcwabo mawukhokhelwe ngu-acting king ondim ne-royal family eyayiappointe uzana ozuko tyelo vuyo sigaba ngenxa yobudala ke mntwana Enkosi nongafuni ukuwuchitha umzilo silandele abantu abamoshayo bakufana uba aba bantu siyababetha nge-contempt of court
yes.
Kodwa ke ngenxa yoba umzilo kasigcawu kufuneka uhlale uhloniphekile umzilo kasifaka kufuneka uhlale uhloniphekile saqonda hayi make sibayeke uNdamase Ndamase naye uyava kukhona i-order inika ibe straight into emayenziwe phaa le nto uyenza yedwa kangangokuba thina sibona njengomntu ophule isimo sokuziphatha that is code of conduct
yes
yena kangangoba naye kasazivele nokuve ndikela mfowunele unowasecawa nawo ebamba ithini ifowuni because amcele loo ntanga bakho uyabona ke abantu bayakwazi ukuphushela entweni kanti bafuna ukuexpose umthetho wakho awaziyo amasiko alo mzi awazi laa mnweba uphathwa ngumntu ongumama ugcinwa yi-royal family kude kufike lo uzolandela kwenziwe lo siko lizokwenziwa awembathise kwenziwe lo siko lizokwenziwa and ingazulidanula kapha mhlekazi because isiko lasekhaya lifuna abantu basekhaya
kunzima umama undlunkulu yena lo mba uthini kuye kuba ke zonke izinto zenzeka nje kukhothamile ikumkani engunyana wakhe ke kwizinto zilolu hlobo xa kumana kusenzeka kumafaku engumama onoko osemdala yena inoba kwenzeka ntoni nibona ntoni phaa kuye mhlawumbi ngokwemvakalelo
usisi mdala mntwana Nkosi umuntu omdala ke kwekufuneka ekhaya nim understand wasiyamava usize umuntu onjani ngexesha besemtsha ezinye zezinto sizifundiswe nguye bengekho aba bantu usize kwane-challenges eke wajongana nazo wafunda zonke izinto ezine-customary law usize wokumdala kudlalwa njengenkosikazi yomkhulu wamadoda indala umuntu kezemdala kuyajula umve mane sithi ngamanye amaxexa ayiseimkhathazile enyini umve sithi abantu beli xesha asinje sijonge amehlo usise imjonge ngamehlo amabi siyamazi usize umntu onjani apha ekhaya siyayazi into bamdala ngosizi akaziphilelanga asube sihlupha nanosisi ke ngezinto ezininzi
kuyevakala kakhulu nkosana marhaqana nkosana Dumelane kodwa ke kumcimbi lo obaluleke kakhulu njengoba nje ndathi ke uphatha kakhulu amampondo nawo anomdla uba ade abe kanti exesheni pha afumane igumkani anexhala ke kwizinto ezilolhlobo kuba ayakuza mhlawumbi into yoba eyi ithuba loba kube kanti kuhlalwa phantsi ngamafaku onke aphume nelizwe elinye ingaba singalibona na mhlawumbi xa kunje singabona mhlawumbi amafaku ehlala omabini okanye aphume namafaku abe ngamafaku amanye hayi ngoku mabini
hayi mntwana enkosi amampondo mangabi nakhala umcimbi uzohamba ngendlela nalo kazana ozokuba ayengawuqondi amampondo amanye ayedivided kodwa ahamba hamba awuqonda singamadoda akhulele kulo mzi kusekho amadoda lom izinto ezizifundiswe ngabo zenziwe phambi kwethu amampondo mangabi nakha umcimbi siwuphethe and ndiyafuna into yoba amampondo ndiwakrobise into yoba njengba siyifemile enkulu nje not everybody ozovele abe sesitakisheni se-Royal Family iyonyula i-Royal Family ibe kwimine uvuwane ngezitulo zakhona i-Royal Family ke ithi ke ngoku i-executive le xa kukhona umcimbi ongenile funa ukuxoxile ibize izidlu ngokuba zisondele uxoxwe izinto lo mcimbi awuzuphoncuka njengba sendike ndatsho ndathi umntwana enkosi ugijima yedwa nokukhwaza apha esithubeni andiqomba likhona elinyawo zokulive lalapha ekaya likhwaza apha kwimedia namampondo ke inoba uba akwazi uziqwalasele ezinto kumele aqwalasele kakuhle into yoba inoba ingxaki ithi kulo mntu noba inkosikazi kathanda izulu nguyo okhwazayo noba nguzane ozofuna engena esitulweni nguyo okhwazayo noba kuthiwa makuekthi umntu sozathi itshona ingabi namntu ingahlali ingenamntu nguyo okhwazayo so loo nto ifana amampondo abe nemibuzo aqonde into yoba noko ikhona ingxakana
right ndicela ke ndidlalele ndawana ke uzivele xa ithetha yena kancinci nje then emva koko ndikwazi uba ndibuze loo mbuzo endizawubuza
yes
right ndifuna nje sikhangele le ndawo enzela uba emva koko ndibuze loo mbuzo endizawubuza right
lona othethayo ngunkosi unzululwazi kaSigcawu ndicelwe likhaya okokubana ndibikele amambono malunga nokushiywa kwethu ngunkumkani uTyelovuyo zanozuko Sigcawu obe onganyelwe yimpilo engenhlanga ithuba elide waze wanikezela ngomhla we-31 kaMeyi kulo nyaka nje ngentsimbi yesine enkosi
icalapha kanye le nto faku ingaba nake namthuma unkosi ujongilanga uba makabikele amampondo ngokukhotha mawekumkani
zange simthuma emhlekazi kangangoba simbizile sahlala naye phantsi samkhumbuza into yoba kaloku amakomkhulu zii-custodians amasiko esizwe leliphi elisiko inkumkani ilala namhlanje ngomso sesiva kwi-media statement zingekabizi izidlu zalapha ekhaya zibikelwe bothuke bakhala abakhalayo bako kuthwe kusuke indoda ithi yekhaya ithi yosulala inyembe zimanyawuza akuhlangano ngehlanga uqoxwe ke ngendlela ebheka phambili ethi ngokwakuqala makucelwa amakhwenkwe akhwele mashi ayobikela izihlobo zezinye nezihlobo zomphefumlo ngokwehlileyo ukuze nazo sondele. Sixoxe naye kakhulu sathi noma bekusitshobani wathi kuthiwa abantwana oodadebozano oodadebozano kungabantwana samxeleba ngabantwana abo bancinci. Well, to be honest with you, wawuzano zikalo mncinci. If ndikhumbula kakuhle ngokubhuka utata wakhe wena 10 years ngo-1984 ngabantwana ubufani uba wena njengenkosi esesitulweni sokuphatha uthe hayi boodadewethu le nto kalo isafuna uqakubize izindlu zalapha ekhaya zibikelwe ngomphanga lo kakumkani sixoxe ke ngoba kuzothiwani ukubheka phambili simbizele mntana enkosi
kubaamlungile ngokwale voice note utshilo nyani wathi uthunyiwe ngamafaka uba makazise amampondo kodwa ke ngenkamva xa kwakuncokolwa xoxwa ngalo mcimbi waye wayeveza into ethi kwakubalekelwa into yoba lo mcimbi engathi uyabhebhetheka bebizama indlela yokuwulawula mhlawumbi wakwaniphendula ngolo hlobo nina
zange siphendule into eyenzekayo wasuka wanomsindo xa ndisithi mna kumele uphakame ucele uxolwa sinalo isiko elinjalo apha ekhaya elithi umphanga mawuveza izweni singekawufa ukuze ke ngoku zezinye zezinto ezisese wangaphinda afuna ukusondela kuthi sithi noba sihleli ufike hamba phaa ngasezindlini ngakoomama eyi-one awuthi phaa afike amanyawuza nabakokwaba kuyohlale naba angasondeli usemva kwaloo meeting semva kwaloo meeting mntwana enkosi umntwana enkosi yena sizazamkela into yoba makakahlale amanyawuza azimisele ukulawule ngoba mncinci sizawuhamba apha kulo mzi nasiwushiye lo mzi bekwazi ukuwuphatha azukwazi ukuwuphatha ngale ndlela apha azihambi ngedemokrasi apha kukwi-social network apha nesiko lethu uba xa kulele ikumkani senza kanjani
kuba nathi savuka sileceka komkhulu kuba sive ngolu hlobo wayeyithetha ngalo noko ke kuyothusa ke xa ufika komkhulu kungeko imeko ingathi makube kuvakele ngolu hlobo kuba sasimele uba mhlawumbi uba kwakuvakele ngolu hlobo sasimele ukufika komkhulu noko into ibanjiwe kuba amafaku asevakaliselwe kodwa kuyabonakala uba engekava nto wena amafaku kodwa kubonakala ngathi akukho uzimisele ngokugoba uphondo nje kuzawukwenzeka ntoni faku
andiva mntana enkosi
kubonakala ngathi akukho ozimisele ukugoba uphondo kulo mcimbi kanye kule meko yakho ke sithi akazibonakali ngathi unkosi Jongilanga uzawugoba kulo mcimbi kuzawude kwenzeke ntoni
umthetho wakhe akadli ngakugoba phona
okay
uzomva sesithi uye wazibona ubrongo wabahamba loo mntu zobe sesitulweni wakhonfess simazi ngolo hlobo ayisihluphi ke loo nto
right
undibambile mntwana enkosi
ndibambile
ayizude loo nto isenze sibe nestress umthetho wakhe ayingomntu ogoba uphona ungumntu osathi kasekuhlela umntu esitrownini athi kuye wadibana nayidolophini wakhonfess enza into ke nalapho esingayazi yenzeke loo nto sixa sihleli na singevani ngoba xa ubungemandukwenzela umzekelo kukho into eyavelayo ngosiphaikasini into yoba njengba kwakhona ibango phathi kwankosi ubhoda nonkosi unelson emva koba kusweleke ukumkani wandlula wathi unkosi ubhoda uba awine nangasiphinisa izalo unkosi unelson wayiqonda into yoba kufuneka kube khona indlela yokusebenzisana ukuze isizwe samampondo singemi ndawonye umsebenzi wazoqhubeleka wahamba namadoda waya unkosi ubhota umntakwabo wathi mfowethu ngoku besijikisana ngesi situlo ligqithe icala esitulo sikuwe ngoku masisebenze kuye kangangokuba uzuqonda into bathi bakuthetha bevane izatifikethi zee-chiefs zalapha most of them zazizi-subchiefs kodwa izatifikethi sikankosi Nelson sona sasithi senior chief ithetha uba emva kokuxolelana kwabo unkosi ubhota amanzi olwane aye wayiqonda into yoba uyingumta kwabo nje bezalwa indoda enye makamnike noko isigaba ebeke singathi xa sizicingela sithi umenze into engusort of i-deputy yakhe zonke izatio zethisa zazizithi sub-chief yayise sikanelson kuphela sithi senior chief enbe ngubhota ke ngwi-paramount chief so ndizama ukuthi ke mntwana wenkosi izinto xa zisenzeka rayithi nomntu eyiqonda into yoba umzilo
unabanikazi bawo abaphilayo nabaleleyo izinto ke azihambeli kude nesibini ayithi loo nto awuzuyenza impazamo ayithi loo nto andizuyenza impazamo kodwa ndakuziqondwa tshintshi le nto bengikade ndiyilwale elityaba a-a ndineluzile inye indlela kungena emnyango okwei okumfana olahleko uthi mama notata bakhulwa bam boodade bawo boodade omncinci noko sike sasalisana ndingabou noko ndibonile ngoku ndixoleleni manyaza njengoekhapha ndingayazi angeke because iinjongo zethu thina kukuba kuhlalwe ngoxolo emzini kafama kodwa kuxolo lu asizukunyanzela ngalo siyakulinda kudubuwe ifana nale noba uyayimamela msasazi akanawuthi umntu ebethuka ukumkani ozana ozulu sibhizi siphethe umcimbi wakhe sonke sihamba naye siyi-royal family azathi xa seziqonda ngoku ayoqonda ukumkani ozana ozuko yedwa ubefana because ubebazi abantu abahamba naye ubefana uzeko kwa bathi manyazi ye ndaqomba mandisuke lwandle lubovu ndize ekhaya ngoba kusekhaya apha ndizobeya kodwa ndithe ndakucinga ndaqonda thi ndihamba ndodwa ecale ikhaya lamnali abantu basekhaya benza ngolu hlobo ndibuyile manyawo ndikholeleni ngeempazamo zonke ndizizile akukho mntu uzoba salanda lwa ndimizi yonke yenza loo nantsi into efana yenziwe ngumfana lo kantsika akazicenge umfana kantsika ipride ayizumnceda ngayo azicenge azazi ubungumntwana abazi abantu bakwabo makangayenze le selfishness yokuba libala abantu ebebemsapota bezama wangena esitulweni sobutshief athi angena kubo ngo azibone ngathi ungoyena mntu mkhulu ubo bonke abantu balo mzi nguyena mntu afuna aphume phandle akufazi izinto zalo mzi no kosiko olunjalwa noba ungathi ke abantu baqala uthi ayibongayo ingoba lapha kodwa yenza into yoba abantu abamameleyo babuze lo mntu usoloko ekhwaza yintoni ingxaki yakhe kutheni kuyeyedwa kutheni angekakakhwaze ii-chiefs noba zintathu zalapha zibe ngakuye bakhwaze bonke ukwenziwa mhlawumbi nathi sicinge uba ino asenze wrong kutheni isolo banguye kuzo zonke zigaba bendikubalele zona msasazi ndiyafuna ke msasazi ukuthi xa ndisehla ndingade ndinyukelo isokile ndimdala abantwana bandixhensisa ndaba ndimdala and kudala ndikhona ukudala ndibona ndizuvuma lo mzi wakho kwabo ukruqelwe edakeni iyakwenza into yoba isidima nesikhokelo sethu singahlonitshwa ngamampoko kanti isizwe esi sezamampoko sikhokelwa ngamanyawuza funeka amanyawuza ngalo xesha alwele ukwenza okulungileyo
ndizawuzambiyekini
lamane ndimdala
ndizakuyeka fakosesithubina ndizakuyeka nje fako kwimizuzu nje emihlanu kuphela ndizakuyeka ingaba unkosana uma umbasa wayesenza okukukho xa wayesima ngolwa hlobo kwinkonzo yokuqhutywa kokubekwa kwekumkani uzana ozuko kuba abantu abaninzi bayamgxeka abanye kubo bemxhobela izandla bethi waphakamisa okukuko seva ke nalapho uba bekhona into ye-court order esasingayivanga thina
mntwana enkosi umbasa emva kwakuseve i-court order kuye kwabonakala mhlophe into yoba urhulumente thatha icala kafuna ukumamela sibe nemeeting ekuseni ngecawa ethathe i-2 hours bengafuni ukuva tu i-court order iphambi kwabo ibaxelele uba umngcwabo namasiko onke afana bayenziwa xa kungcwatha ikumkani makakhokelwe ngu-acting king together with i-royal family eyayichonke uzana ozulu
yes
i-court order yayispecific now kwacaca ke into yokuba kangaba ndikhumbula unkosazana dlamini zuma wathi yena wakhe amazwi xa kucaba makaphefumle nawathi thina singurhulumente kumele simamele i-royal family
yes
kumele sihloniphe i-order of the court kwacaca uba i-eastern cape le yonke yone lapho yonele khona kwacaba compromise thina ke sabona umngcwaba ude uqale lide elithuba sathi ke singacompromise kodwa kunzulu lwazi akazuthetha kwesi sifika ngoba u-interdicted wathethe kwesi sifika ngenxa yento yoba kudala simbone into yoba eyona njongwa nayo kukusapothatha yonke le nto kube ngathi xa kungcwatha uzana ozokungcwatha icommon ubunoyijonga nangolaa program yayisenziwa ekhusini basayibona ekuseni thina uyikhombelise neeprograms ezinyekumkani, uyikhombelise neprogram kakumkani uzwelithini, uyikhombelise neprogram kakumkani uzwelonke. Uyoyibona into yokwakwayizithethe ezifaya kwakungathi kungcwatywa nje icommon, but ke ngosasingazuthetha lona. Umbasa ke ukhona kwezi meeting ngoba nabo bakhona. Wayibona umbasa into yoba urhulumente wase-Eastern Cape uqondwe ukudivide amampondo enze ngathi kwi-confusion emampondweni, kubekho confusion. Because i-clear msazazi into yoba i-royal family ekhoyo apha yile ayichonge ukumkani uZanuzi. Ukuba ngaba uthi umntu laa royal family i-illegitimate, automatically uZanozuko iyotheba uillegitimate because wapointwe yi-illegitimate royal family. Uyandivana umntana kwaso?
Ndikuvaka kuhle nkosi.
Bathi uba ngaba laa royal family illegitimate ithetha ukumkani uZanozuko ulegitimate.
Right.
Akho sabi ke i-Eastern Cape kwifayile kaZanozuko ikhona le royal family. Le nto bayenza nangoku ngoba kaloku izinto ezilapha emampondweni bayazi undermine. Basolo abampondo bewenza ngathi ngabantu bochuku nabantu bokulwa ngoba bekukho isiphithiphithi abangaphesheya enqathu kuxhuthiswa nangesitulo sikazwelonke ebhuvile uzwelonke.
Yes.
Kodwa into yakhona ithe yakuba kucaba makubambe utata uMaphasa ngoba kucace isitulo sinawuhlala singenamntu. And sesinye sezizathu esibangela uba kubekho umntu obambayo xa kukhona imbudumbuku ukwenzela uba ii-program zesizwe zingemi zona ziqhube zininzi izinto bebeziqhutywa kumkani uZanuzi. Eyakhona into yahamba smooth, very smooth. Zange bekho kwanti i-Eastern Cape emane sithi i-royal family apha iqunti kodwa ngoba kulapha emampondweni indala le and le ndawo eyona ndawo evotela lo ANC amanani aphezulu apha e-Eastern Cape.
Yes.
Kodwa izinto zayo azikhathale. Umbasa ke ubengena efuna uyoklearisha izinto within 3 minutes. Wayenza ke loo nto thina sizazinto simkhwabele izandla nangoku. Abantu abathatha amacala bombona njengomntu engathi webhoda. Kodwa everybody, even the president of the Republic of South Africa, wayibona ngelaa xesha uba thini wabe naye beseziwe ke ngenazo nge-court order. Khaye betruste abantu ebebephethe inkqubo. Kuba inoba bahleli ke ngoku ekuseni ne-royal family le nto bayikhokela umngcwabo bevana ngayo.
Right.
Akazi into basihlele i-2 hours bengafuna ukumamela befuna into baqhama sithone phansi kwetafile ngoba kwakukhona i-denazenda yiyona nto yayisisecourt sayibona into yoba uba sike sayilinda kwagqitha umngcwabo asuphinde sengaseyi kanti lelo siyizame kanzima le siyithatha kwindawo kwindlu ebikuyo irong kuyisebenzileraiht ngeke ke mntana enkosi sivume nathi sasise esikolweni abazali bethu kwezi basezibonise kuthi oh ezi strategy sinorhulumente wase-Eastern Cape phakathi tin umobholayiziwa phaa oh masingene emthethweni wona uzokwazi usimamela.
Right.
Andikugqibanga namntwana enkosi.
Nangoku ugqibela umbuzo ke ngokukumkani, kuza kwenzeka ntoni ngoku emva kuba uqhubeke inkonzo inkqubo yozilo? Mhlawumbe ikhona into esingayibona iba iqhubela phambili, ngubani okhoye kona esendeni likakumkani uZanozuko?
Ukumkani uZanozuko unaye umntwana oyintombazane kwinkosikazi yakhe eyintombi kaChief Mvumeni Makhawula waseMandifela.
Okay.
Ukumkani uZanozuko nanjengando madoda onke unabo abantwana abangaphandle. Uliva ke mntana
kakuhle
kodwa ke ndifuna lo mbuzo ke ukuwuphendula ngoba nawe uzuzifundele kwezakho ngoba ndifuna ukudisclose into eziningi.
Yes.
Uba ujonge i-act leka-2019 include namakhoyisana izichaza gqatha ii-duties ze-royal family. Okwesibini, isitulo njengoba ndithile ayiso se-individual. Ithrone ye-royal family.
Yes.
Unweba ngowe-royal family. Okwesibini, ithrone yalapha ayiyo yasendima kude. Indima kude yinqila kabhuzedume, ebhuzedumile wabhubha e-chief. Ndiva kakuhle.
Ndikubambile.
Uba ungamama ungajonga phaya kula determination enhlapho commission. Uve noZanozuko xa ethetha phaa.
Yes.
Ngoba lo abantu andifuna abantu bangcame njengokukhwaza kwimidiya. Kulaba ezincwadini. Uve uZanozuko xa ethetha phaa ufunde nje wonwabe. UZanozuko akathethi ngasodumile phaa.
Okay.
Uthetha ngendlu kamandlonke. Uthetha ngetrone yasemzindlu. Undiva ke mntana nkosi.
Kubambile nkosi.
Ubukumkani bamampondo mntana nkosi kusemzindlu.
Okay.
Namampondo angalahlekisi. Ubukumkani bamampondo kusemzindlu. Yiyo lento uNdlunkulu wasemzindlu. Wathi xa ingazalanga ngifaye kwezala enkosi azana noma camp.
Yes.
Wayothatha umaneli ngokwesizwe ekadini lendlu enkulu eKhimbi. Wathatha umkhulu wakaNelson umaneli. Wenzise umzindlo ngokwesizwe. Ubengazi ukuthi ke xa sehlele umzindlo baphinda abe ngkwase eKhimbi. Uliva uhle mntana.
Bani kubambi kubambe kahle inkosi yami.
Uyibambile namaphondo akabayibamba.
Kubambile.
Wabhubha kumaneli eseyijongwana zeyomfo. Andizungena kuba wabhubha kwakuthini. Amafaka ayazi akwenze kanje kumaneli.
Yes.
Nabantu abadala basemapolisi bayayazi akwenze kanje kumaneli. Kwaxa kuba makuphindwe ke ngoku uyothatha eqadini kwamaqhineni eqhubeni ebuhlanyana. Wawuthatha uMandlong. Isizathu soba kuthatha uMandlong. Kungenxa into uNelson because landi yaseNelson yaseKhembeni yayisele izasumile ke ngokuijudi zayo zoba liqadi lendlu enkulu. But kwakufana xa ukufika kumaneni uthatha uNelson. But uNelson wayemncinci ngela xesha. Wawuthathwa kwamaqhinene.
Yes.
Umaqhinene benayo xa kuthatha uMandlong ke kwamaqhinene. Ange kuphinde kuthiwe ngase kukubeki. Ngoba kukho isiko elenziwayo. Wawubekwa emzindlini. Njengomntwana wasemzindlo kuleke engene esihlangwini ke ngoku ekumkani sebizale umntwana oyintombazana nonkosazana uMadeya. Uliva kuhle mntwana enkosi?
Kubambile fapho.
Naka ke kungena uZanozulu. Amampondo ayayazi le nto. Sikwenzile eli siko. Samkhupha uZanozulu endima kuwo. Ngo-2012 ngo-April sakhela inkomo samisa intente kwakwasula imiqombozi kwasela salalapha. Sifaka uZanozulu emzindlo ngokwesiko uyayazi lo. Abazuyazi ke abantu ebebengahambi nathi ngela xesha. Abazovela kubasebesithi uZanozulu ugule ixesha elide. UZanozulu singabelene naye only 2 years.
Okay.
Now abazozazi ke ezi zinto aba bantu. Ezi zinto ndizithethayo andizikhi mqale namampondo ayazazi. Ayekhona emzindlo. Kambi OR Tambo ayidonethile phakula mcimbi. Ano kuba nanda nkosi.
Hayi
ukuthi uZanozulu akangwa ubhubhe engengowasendima kuwe. Ngokwesiko esifike kule ndawo ithoni ibelonga kuyo.
Andibambi